kind of easy day utulivu location bada kuzisaka kwenye kumna nane zangu leo tanetaka moment ya kuvuka miumbo na mipaka ate sipo jirudie lando hii hapa kama nipo kwenye ta na vuwaka hallelujah thank God papa na wanja ni mpana kama kwa mkapa na sipo mbali nipo hapa hapa tunaona tuna smile when it time kuwacha. Wow, looks like kujimix wenye fix sharp fix koko scratch kama diski artwork to the piece hiyo ndo hali halisi kama tupo kwenye movie vile kumbe mega pic kama noma nayo yume niletee cheese botting kama juice subiri ripoti mundo nakimbia unaweza sema send bolti kila kitu hoti hoti yo finally uze kama unanipenda nombe kama uwezi kaa kimya kama unataka nongei fire uwezi zima zima kama unataka uchoche yeah yes, as long as I'm happy then I'm blessed. I'm ready forever is next. Yes, kono moja weka juu mungine kwa ne chesti. Let's keep it real, Mungu atufanyie wepesi. Yani Mac test check 1 2 kila kitu bab kubwa. Is day bab kubwa kana kwako bab kubwa. Wasema bab kila kitu bab kubwa not spot wajuba vinganga nao hawakosi na wananganga kama ruba bugivuto kama pombe au wakunywa kama msuba kuzba tumeferi kama mtu asojali muda kama una kadi ya kuchanja bas chanja tambuga ya mojanja sofichika kama rafudhi ya chuga mood zipo high but sky is a limit so I be lie all I need at a 1 minute Mac test check 1 2 kila kitu bab kubwa is day bab kubwa kana kwako bab kubwa wasema bab kubwa yani Mac test check 1 2 kila kitu bab kubwa whole day bab kubwa kana kwako bab kubwa wasema bab kubwa bab kubwa.
Kisha uende naye mpaka chini kwa chini.